Fōlinga mai o le a le mōli mawina i au satalia nei i se teimi le tamai, fa ai poiponga i tūpā tutusa po o same-sex marriage. Ua fa alialo i a mai le tūlanga o le Labour Party, ilo lato te ena o se pelepesite se pālota fa la waitele e pālota i nai le mau. Na sā unuole tai tai o le tūangai ma le Labour, Bill Shorten, na te le mawhaia o na langolango i se pelepesite. Malona i loa o le a avea ma mafua anga o le sā waina o whaafafine, lesbians, maisi tūpā, o le LGBTI.
I could not in good conscience recommend to the Labour Party that we support the plebiscite about marriage equality. I could not in good conscience do this because the evidence became overwhelming of the harm it would cause.
Bill Shorten, le taitai o le tua ngai ma le Labour. O le whaamoemoe na iai le malotele, o se pālota whalawaitele se pelepesite, e whaia lea i le masino o Februari o le tausanga fōu. A fulisia iai le toatele o tangata anu ui au se talia nei. O le a avea ma tūla fono, e ui ele o iai se vaenga i le tūla fono le pelepesite pe ona fuafuaina. E le se vaenga e whaamalo si ai le pāle mene, e talia se whaai unga e au maia i le pelepesite. O le tamaita i o Sue Webbeck, ua leva ona ia tūleia le mau mō whaai poiponga e tūpā tutusa. Peita ina ia whaafetai le whaai unga le Labour, e aua le whaia se pelepesite, ona o a fianga i a te ia, malana pā anga o Sam, o se tasi tamā itai, a toa aila la whānau.
For our families and our family in particular, it creates an environment where our children feel other, they feel less important, their family units are questioned and the integrity and the love that they experience in their homes is brought into question.
Sue Webbeck. Na sa no Bill Shorten, o ainga pe o le ainga o Sue Webbeck, na mafuai o na fuli tua i se pelepesite, a e tausisi e pālota sa oloto e le pāle mene se mau, i le whātula whanoina, o pe alo ieina, o fa ai poiponga ai tūpā tutusa.
Why should a couple in a committed relationship have to metaphorically knock on the doors of 15 million of their fellow Australians and see if they agree with it? The easiest way is the way which this Parliament has done for 100 years. Legislate, debate it. I'm not asking every National Liberal Party member to vote for marriage equality, but I'm asking them to allow to have a vote on marriage equality.
Bill Shorten. E le ngata ele ono sā wāi nā Ionisi, ai olo whinau le Labour o tupe māu mau, le whaālua le lata ile lua se lau miliona tāla i se pelepesite. Olo o te teefo ile Greens mai isi sui tūto atasi, ile whaia o se pelepesite. Olo na winga, e le ma whaia na pāsia ile senate. Tusa pe pāsia ile mauta o sui, lea olo o yei le whaasilinga e tasi, ile i tū o le so o whaatasinga ma le mālo. Ae o le whainu mera e le senate. Ele o lava se whaasilinga pe ele o yei se whaasilinga ala so o whaatasinga. E manu malo o ai le mau mō se pelepesite. Peita i ele o malu e lue ai le tūlanga o le pālemia Malcolm Turnbull. O lo o tau tū le pālemia na o le paule o le awale sa o mai yei i le atunuu whaai poiponga i tūpā tutusa o le sa ililea o le finangalo le atunuu e awale i se pelepesite.
Our position is the plebiscite bill is before the House. I'm not going to entertain, follow Bill Shorten down his highly political road of trying to subvert a straightforward democratic process, trying to say to the Australian people, you shouldn't have a say.
Le pālemia Malcolm Turnbull. Na sā unua su Webbeck, ana ua loto ngatasi le pālemene. I le tā ua o a ia ta taua tangata, whaafafine, lesbian, maisi tūpā o le LGBTI. Nā o le tasi lava le aso e pālotai le maulinei i le pāle menetele.
Let's move forward. This is a human right. We are equal. We should be treated as such. And we are positive contributors to our community. And we should reap the benefits of the community that we live in.
Sue Webbeck.